Exclusive from Zambian Music 24.com.
Msalaba,
oh msalaba when ebusuki lolendi. Msalaba.
Tears of your children. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah.
Musalaba. Musalaba. Oh, Musalaba. Wenu emupusu shiwandi.
Musalaba.
Mbutukila fiekuli mwelesa Batu imwelesa pakupala Tamulole shogu sumabwamu Mupala fie uliose Musota fie uliose Uwasumina fie pa musalaba Musalaba wenu mwe Yesu Umwela ndepe malelo Kwena njenda ine Joshua Tekumaka nangu kubulamba Nikumaka yenu mwe Yesu
Amaka ya bana benu
Amaka yenu
Amaka ya bana benu
hey, yawe.
Amaka ya bana benu Musala
Amaka
Amaka ya bana benu
Amaka ya bana benu Amaka ya bana benu Musala Musalaba, FM wachitile fikumi Injendo wingi asu, wasalo kaniko pa msalaba Musalaba, FM wachitile fikumi Kusende vizendo fiasu, pa msalaba
from Zambian Music 24.com.